Bannayuganda yonna gye bali baweereddwa amagezi bulijjo okwekkiririzaamu nga bakola ebintu ebigasa eggwanga lino oba eribitwala mu maaso ngeri mu kukkubo ery'okulaba ng'eggwanga lino lyongera okukulaakulana. Okusaba kuno kukoleddwa abamu ku bakulu b'amasomero abadde boogerako ne bannamuwulire nga mu bano mulimu akulira essomero lya Emmanuel College ery'ekazo. Babadde beebaza Mukama Katonda olw'ebyo byavudde mu bigezo bya siniya eyookuna ebyatuula omwaka oguwedde. Akulira essomero lino omukulu Kiguba Po n'agamba nti okwekkiririzaamu kwe kwabatuusizza ku buwanguzi.
Nze Kiguba Pawulo, omukulu w'essomero lya Emmanuel College Kazo e Kawempe. Kisooka tuwebaza Katonda olw'ebigezo byaffe ebya siniya eyookuna omwaka oguwedde okudda ng'abaana baffe bakoledde ddala bulungi ne batusanyusa. Ate nga ffe ng'essomero eriri ku musingi ogw'obukatuliki Katonda yakulembera. Kati akasooka keeka okwekkiririzaamu, tetukkiriza nti tulina obusobozi bwonna Mukama Katonda yatutonda n'obusobozi bwaffe bwaffe obw'okubuzuukusa. Tatuza bayisi 148 era bonna bayitidde mu ddaala kiba kya result 1 naye nga bw'otunuulira results zaabwe A, B n'abatono ennyo ennyo abali mu C.
Ye Kagwa Gerard okuva mu ssomero erya St Gerard High School ye Kagoma naye n'agamba nti ensoma eno empya eya New Curriculum ejja kuyamba abaana b'eggwanga lino okwetandikirawo emirimu.
Nze Kagwa Gerard, director wa St Gerard High School wano e Kagoma. Twebaza Mukama, twebaza abazadde, twebaza abaana bakikoze kubanga buli omu yayise bulungi. Tewali yagenze mutu, bonna baliko 1111111 bonna era twebaza Mukama olw'ekyo. Nsiima nnyo abasomesa.
Wabula Kagwa n'asaba gavumenti nti etunde mu nsonga y'emisolo egibinikibwa ku masomero g'obwannannyini kubanga nago gasomesa abaana b'eggwanga lino ate bwe babinikibwa omisolo byonna abazadde be babisasulira.
Nnawulira ekintu ekinnuma ab'emisolo kati bw'osaajinga private school omusolo oba otaajinga muzadde era nze nnali ku pano eyagenda ewa president ku kintu ekyo. President n'atuwa n'ebbaluwa ng'aggyawo emisolo egyo era yagamba olubimbi tukola lwa gavumenti. Nze ku lwange bebandibadde batuwa okutuyambako okukola obulungi emiyuga nga bino ebintu bye bagaba mu masomero gali aga gavumenti naffe bandibadde batuwa.
Bino byonna babitegeezezza bannamawulire.